ngoqoqobi ngokwami. Ngcono ngivele ngiphume ngigcwale indlela ya. Ngcono ngoqoqobi ngokwami. Ngcono ngivele ngiphume ngiphume. Ngcono ngoqoqobi ngokwami. Ngcono ngivele ngiphume ngigcwale indlela la. Ngcono ngoqoqobi ngokwami. Ngcono ngivele ngiphume ngiphume. Dala sithazama ngathi akuhlangani. Ngathi indlela zethu mina nawe azidibani. And ayikho into e-wrong, we just not a match. I'm tired of staying and even though I know we gonna clash. Angazi why I'm fighting hard just to make you mine. I don't like your mind, angazi ngizishintsha kanjani. Ngoba phela ngiyena unkulunkulu, why the fuck. But I think that I could mold you into what I want. Every single time you step into the house, ngizwa ngathi ngishisele igazi, what the fuck. I need to accept it with us, you're only match. Now I'm guys with Laleleni, cause we gonna clash. I haven't been the best, now me I can't be trash. Yazi ukuthi angisafuni kodwa here I am. Ngifakela nemingqiza and ungibangela nesefe. Bese ngithi you're the issue, ngathi mina nginocent. Ngicela uqoqobe ngokwami. Ngcono ngivele ngiphume ngigcwale indlela la. Ngcono ngiqoqobe ngokwami. Ngcono ngivele ngiphume ngiphume. Hey. Ngcono ngiqoqobe ngokwami. Ngcono ngivele ngiphume ngigcwale indlela la. Ngcono ngiqoqobe ngokwami. Ngcono ngivele ngiphume ngiphume. Ngiyazi ukuthi nami nginezinto zami, ukuthi imizwa yami really sank to the floor. And ngiyazi ukuthi ngesinye isikhathi uyangizonda. Ngcono vele siyeke vele asibambe la. Sibone abanye abantu luphelile uthando. Yingakho ngithi ngcono ngivele ngithi hit the road. I salute you for put up nezinto zami. Thanda njalo even though we couldn't make it work. Asivumelani ukuthi kumele sithi baby bye bye. Qabula though, asivalelise kahle. Singaxabani, I'm gonna miss you love. Ukuthi kubhedane kwacaca ukuthi asiyona match. Yeah, 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 yeah. Ngicela uqoqobe ngokwami. Ngcono ngivele ngiphume ngigcwale indlela la. Ngcono ngoqoqobe ngokwami. Ngcono ngivele ngiphume ngiphume. Ngcono ngoqoqobe ngokwami. Ngcono ngivele ngiphume ngigcwale indlela la.